Buda juu nimeomoka, nikipita kwa njia ondoka. Deli na ball na mogoka, juu nimekafunga kaloka. Vera na ringa na planyo, iza joo nimetambua kwa mboka. Bado unacheza na bano, mpata kasino mucheza gapoka. Ipeseme niweka mbele, ndani ya gari so mikatere. Unaringa na venyo kwa nyuma, neza kutuma nsichafue puma. Msupa na itu auma, nili kuslice na nikaka uma. Kumbe upenda gachuma, alijinai sufanya na nuna. Ativiki napenda yo swag, mi baby napenda yo nyuma. Nikona mapesa kwa bag, nazneza kutibwa po mali unaumwa. Usiku ya penda gigiza, ndo mana mi pull up na pizza. Kindom kiwake alafu, master unanimaliza. Jushoti napiga kachweza, buda juu nimeomoka. Na fair silipagi chweza, uba juu nimeomoka. Swaga ningori na dunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado nikweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka, buda juu nimeomoka. Nasema nikweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Swaga ningori na dunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado nikweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka, buda juu nimeomoka. Nasema nikweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka.
Mi swaga ningori na kunyo madem, wenu upige dhafu omoke. Toka tupate pia sisi toko yetu, tuliacha kutrapuko kote. Vile tunaspray smoke kama doom, this end of topic my roaches. This is wins and losses, street una hawk tuki take lots of risks for the bosses. East na pumzika fiti, nika nimelala jela zote Mbakasi. Rap ni mzazi, still, sindo hupo na gambling zote za wasafi. Mula la semka kitambo, mze mzima provider sezi kwa mrazi. Nilembuwa mini savage kupanda stage na njumu za designer sito zote na wafuasi. Last victim kwa crime, kitu aliona ilikuwa ni mashetani. Jutuli mpula, hashtag excellent, ilikuwa perfect timing. Eastlands mali tunaishi, parents wanabarithi ya kids. Venye mademu wako abuse these streets, these memories na nipea tears. Promoter alielewa kwa sana, muanga mavitu za kupunguza ma stress. Nasikia show ilikuwa lit, hata after kupunguzia event.
Swaga ningori na dunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado nikweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka, buda juu nimeomoka. Nasema nikweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Swaga ningori na dunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado nikweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka, buda juu nimeomoka. Nasema nikweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka.
Buda juu niliondoka, na shora na dai bakora. Skimbi kumbe akomboka, dema lintia wakora. Pula kijani, atia uchi iltumtu moja. Buda nishaju chatoja, kumbo kitchen ndo maboa litoka. Buda ni poro, mtani noma, buti libidi mesoma eh. Vile ntalina ngaboma, hata kami nimekonda. Mukula zinyo zmenona, nikipata mboka na umoka. Uwezi mpata kwa Corolla, ey. Buda always niko waki, nyi mnacheza, mi niko kazi, ey. Chungo kitembea mtani, hapa ningori maboya kwa laki, ey. Mini achina na jaba, mina mogoka, hatupatani, ey. Butize chani na ujani, hata kama uwezani, ey. Ita maboya na kada, vile na washa, hizi vichaka, ey. Mini boy wa Wakanda, sisituki na stories za mboka, mboka,
ey. Ey, mapetko, ndio bani ya kibonga na let go. Pa, pa, mateso, mabistu wakora wa ghetto. Sha, sha, kwa keto, napika changanda ni arento. Ni mapepo, snitch alibicha kakango dharani kwa esto. Mi nimeomoka, pusi ni gazo napenda kuchocha. Na kumbuka mother kienda kukopa, hisi riba nilichoka kusota. Fuck them, walibonga mingi nilipofika bezo wa kondoka. Hapa Kenya huko kuna wera, kuna saka hela mbaka Doha. Na vile maskele hujipa kwa rende, squeezy jo mi nimeogopa. Nilibambwa na njege mangware, jatire bejo nilikuwa nimetoka. Ala wakbar, wanabonga mingi. Mengi wana lag bass, mini donga nyinyi ni marap fans. Mnaona ni nini hard work does, toka lini mimi skana work fast. Hivyo ndo naisi, usidhani kuishi na ego ni raisi. I'm just struggle cutting wa maichi, tlenza juzi nyimli shindo waga naishi. Hey, we can never hype you, mkikona nona kijana you lie to. Na wanda ulihando wa lie to, even your dead brothers never liked you. I swear these rappers they know us. Tungazoza ni vile ilifika gamali, we needed to grow up. Cause most of my brothers they locked up.